luhlaza nompunga Bebu suku lwehlobo Amehla mnyama emphefumulweni wami Izithunze maqume Dwebi izihlahla nezimba Umoya namakhaza Nemibala emhlabeni onegcwa Manje sengiyaqonda Ubuzama ukuthini kimi Ngoba uhlupheka engqondweni Ngokuzama ukubakhulula bangalaleli angazi kanjani Mhlambe bazolalela Vales kanya kushisa Mafua hamba ngengungebo Ponise sueno wes paga paga Imi vale shinchum tunzi Intimu obusantla Soba velizindlungu baduduzwa isandla esinothando manje sengiyaqonda ubuzama ukuthini kimi ngoba uhlupheka engqondweni Uzamu bakulu la bangalaleli angazi kanjani Mhlambe bazolalela Ngoba bangithanda Mhlambe bazolalela